Uhuru Kenyatta ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Kenya. Mr. Kenyatta oo 20 jir ah ayaa noqonaya madaxweynihii afraad ee dalka. Waxaana munaasabadda dhaarintiisa ka soo qayb galay dhowr madaxweyne oo Afrikaana iyo kumanaan shacabka dalkaasi ka tirsan. Waa madaxweynihii labaad ee qaaradda Afrika oo isagoo xilka haya haddana ay dacwad kaga furan tahay maxkamadda caalamiga ee ICC isagoo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa rabshadihii dhacay doorashadii guud ee 2007 kadib. Warbixintan waxaa inooga diyaariyay arrintaasi Daawud Awes.
Uhuru Muigai Kenyatta, madaxweynaha cusub ee Kenya, ayaa dhaarta kadib khudbad dheer u jeediyay shacabka Kenya kasoko kumanaanka qof ee fadhiya garoonka Kasarani ee ku yaala duleedka magaalada Nairobi. Tiro intaa ka badan ayaa khudbadda madaxweyne Kenyatta kala socotay warbaahinta. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa waxa uu diiradda ku saaray dhaqangelinta ballanqaadyadii xisbigiisa uu ku soo galay doorashada oo ay ka mid ahaayeen kobcinta dhaqaalaha, sugidda amniga, shaqo abuurista iyo arrimo kale oo badan.
I am equally committed to ensuring that the interests of women and the interests of young people
waxaa dowladeeda ka go'an inay si siman u ilaaliso danaha shacabka, gaar ahaana waxaan tixgelin siin doonaa haweenka iyo dhallinyarada. Waxaana jiri doonta qayb gaara oo xafiiskayga ka tirsan, taas oo haweenka iyo dhallinyarada siin doonta fursad ay kaalin ugu yeeshaan go'aamada dowladeeda ay gaarayso dhinaca arrimaha bulshada. Waxau intaa ku dareen dhaarta uu maanta ku maray u adeegista shacabka Kenya ay ku jirto in waddanka laga hirgeliyo nidaamka awoodda dowladda loogu baahinayo deegaanada sida uu dhigayo dastuurka cusub ee Kenya, iyo in la xaliyo muranada dhinaca dhulka ah oo dalka ka taagnaa tan iyo markii xorriyadda ay heshay Kenya sanadkii 1963. Madaxweynuhu waxa kale uu xusay muhiimadda sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada.
We will not tolerate those who continue to threaten the peace and the security.
Ummadu qaadan doono kuwa khatarta gelinaya amniga iyo nabadgelyada shacabka iyo qaranimada Kenya gacan bir ah ayaana ku qaban doona. Waxaan baaq u jeedinayaa ciidamada dalka Kenya ee isugu jira rag iyo dumar inay halkooda ka sii wadaan hawsha ay dalkooda ku difaacayaan, innagoo og in ay yihiin dad naftooda u huraya qaranimada dalkooda. Madaxa dhaarta oo madaxda ka qayb gashay oo ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa madaxweyne Kenyatta waxa uu ballan qaaday inuu Soomaaliya kala shaqeyn doono arrimaha nabadeynta iyo la dagaalanka argagixisada.
We deployed our armed forces to Somalia because terrorism and piracy.
Waxaanu ciidan u dirnay Soomaaliya inagoo og in argagixisada iyo burcad badeedka ay khatar ku yihiin dhammaan dalalka gobolka. 20 sano ee ugu dambeeyey waxaanu beesha caalamka kala qayb qaadanay sidii nabad buuxa looga dhalin lahaa Soomaaliya. Dowladdeeda waxaa ka go'an inay la shaqeyso beesha caalamka iyo dalalka gobolka ee urgoboleedka IGAD sidii Soomaaliya looga dhigi lahaa meel nabdoon, waayo Soomaaliya oo barwaaqaysan kana madax bannaan argagixisada iyo burcad badeedka waxay dan ugu jirtaa gobolka oo dhan oo ay Kenya ku jirto. Madaxweyne Kenyatta oo doorashadii dhacday horaantii bishii lasoo dhaafay, kagaadka ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga ayaa waxaa xilka loo magacaabay kasoko uu ku eedeysan yahay gacan inuu ka geystay dembiyadii dagaal ee dhacay doorashadii dhacday 2007 kadib. Waxaana dacwad ay uga furan tahay maxkamadda ICC ee magaalada The Hague. Waxaa dacwadaasi kula eedeysan ninka haatan u noqonaya madaxweyne ku-xigeenka William Ruto. Walow uusan si cad u carabaabin arrintaasi, haddana hadalkiisa waxaa ku jiray erey uu ku weeraraya waddamada shisheeye, kuwaas oo mar walba ku eedeeyo inay dabada ka riixayaan dacwadda loo haysto isla markaana ay dano qaasa leeyihiin.
That under my leadership, Kenya will strive to uphold our international obligations.
Inta aan talada dalka hayo Kenya, waxaa ka go'an dadaalnay u geli doontaa xishmeynta dhammaan heshiisyada iyo xeerarka caalamiga ah, waa haddii ay yihiin kuwo ku dhisan mabda' is-xushmeyn ah oo labada dhinac ah, isla markaana dan u ah labada dhinac. Waxa uu intaa ku daray inaan marnaba la qaadan karin in dalna ama koox dalal ay xaq u yeeshaan inay iskooda iska maamushaan hay-adaha caalamiga ee dalalka oo dhan ka dhexeeya amaba siday doonaan u fasirtaa xeerarka caalamiga.
We must remember that no country or group of countries should have control or monopoly.
hadalkani waxa uu muuqdaa mid ka yara duwan markii uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada oo uu sheegay inuu hoggaansami doono dhammaan xeerarka caalamiga ee ku jirto ka qaybgalka dhageysiga dacwadda uga furan magaalada The Hague. Waxaa munaasabada maanta ka maqnaa aan soo xaadirin ra-iisul wasaarihii hore ee doorashada looga adkaaday Raila Odinga oo isagu toddobaadkii hore aqbalay go'aankii maxkamadda sare ee ku xaqiijisay guusha Uhuru Kenyatta markii xisbiga CORD ee Mr. Odinga ay shaki geliyeen natiijada doorashada. Waxaa isna munaasabadii dhaarta maanta khudbad dheer ka jeediyey madaxweynaha xilka ka degaya Mwai Kibaki oo shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintii uu daaweyey sanooga diyaariyey Uhuru Kenyatta oo maanta si rasmi ah loogu dhaariyey madaxweynenimada dalkaasi Kenya, isaga ayaana nala socodsiinayay.